Zwap.com.
And what is your Zwap? As is a meter close upon the place we say. Right time. Mwala mene nkakonda na naye ndipoti na gwiliza nazo za manga banja kikondi cha tu ife china licho beba ndipo ntawizi na tinka pita kunyanja ndikama yenda na yen machita kunjanja kumakalika ngatindine mtu osanja ndikapita kwao ndikalo wa nyumba osati ngatizi na zizo chezera pacha koma atango choka iye kupita kuina u Anaka peza we ina konko Mamuna wandala amazei Kukwondwa kose kujanda yamba kulila Moti antu ena kandivela chisoni Hamene wina kulila ena makondwa Moti ena sopo mwepo ina kandiseka Koma somwe wachita azihane Wangondila kuila ine Sizandi futa ine kupesa kazi wi inatale Sizandi futa aso mwina akukulu pilila so kazi wina Ine ndi madikira iwe iwe ndi kukwatiwa why Ndi madikira iwe iwe ndi kukwatiwa why Ndi madikira iwe iwe ndi kukwatiwa Why? Ni madikira iwe iwe ndi kukwatiwa Why? Ukakala mchikondi zote kuli mavuto suti wapena Black hapo ima wawai Umase kazika kwela ena Tokolo lima walai Umakala ndi masompeja Uzanibadila ana Timo wazako ni mandela ena Ine bola ndi kadamvela Sindikata kwela machela Lelo suyu na pepela Yenda nkope ya wela wela
Kope na nika yuze mtela Kwina abwendela Kuma bendi ni wole pela Ndingo kumeneza
Na ona bangwe mriro mkwe Wango ndisi ya mwachiko mkwe Pena ngati nitenge chingu Kali beso ndinga nkonde Takumbukira zose zomwe zichatika panga Baby, kajiweyo Ine ndi madikira iwe Iwe ndi kukwatiwa Why? Ndi madikira iwe Iwe ndi kukwatiwa Why? Ndi madikira iwe Iwe ndi kukwatiwa Why?
Zwap.com.